nawe uphelile umuzwa kithi uphelile umuzwa kithi awe.
Shine is a light.